www.malawi-musiclife.com.
Hey, man, bigger man.
Giz!
Malawi, yeah.
The real fig.
Steve. Yeah. Yeah.
Wake up, wake up. Osa gonna zuka. We had it, we had it. Osa foka pusha. Wake up, wake up. Fana pua mali ndega guhasi. We had it, we had it. Osa foka pusha. Yeah, sizi kufunika. Kucheda man, trans man, yes. Kucheza man, kutama nikisafaya, mkale nzikashi. Kuma trap, rigo has, ndima iga effort. Utawona su, ngati mazi mwezi, losa wona nyengo. Ndima guida iliosi, bole kale go. Bone sasa ntumbu, mkale po. Zama dry pocket, tindi kupanga nao. Gaya ndi business, yoguri samaz. Gaya kubira gun, nkani ni drama bass. Kuyonera patali, kulana gist.
Wake up, wake up, wake up. We had it, we had it.
Wake up, wake up. Osa gonna zuka. We had it, we had it. Osa foka pusha. Wake up, wake up. Fana pua mali ndega guhasi. We had it. We had it, osa foka pusha.
Sine mfana ukula, boma ni mapusha. Inendo baloki, listen to my toxic. Naponyeza ma proxy, katola katunduma. Bolo jambila ka business. Iwe ni ka groupie, okufuna zikesh. Ena numu sabwele, ndikufaya ku blues. Zina ziku kamwela, jimiti mati bleke. Pano sindu kweka, zose ziku teka. Kusunta pa level, kuyenda ngadi mazi. Gila zonde za sweaty, ifendi ma god. Mahaso ngosiana, boma dola ndi mozi. Libe angalese ja akaloza. Zala zako za duka nika sikuloza. Langa muka maheta muma pindula chani. Getting thing is done. Di magwila magobo. Kufoka sindu chita. Hustle ndina ni stop.
Wake up, wake up. Osa guna zuka. We had it, we had it. Osa foka pusha. Wake up, wake up. Fana pua mali ndega guhasi. We had it, we had it. Osa foka pusha. Wake up, wake up. Osa gona zuka. We had it, we had it. Osa foka pusha. Wake up, wake up. Fana pua mali ndega guhasi. We had it, we had it. Osa foka pusha.
www.malawi-musiclife.com